born on. Yeah.
So keep running in the future now.
Baby wanatoa sadaka kukupata wewe na shukuru. Na nitavuka mipaka kwa yeyote atataka kukudhuru. Sina pengine pa kuweka moyo wangu na upendo nikawa huru. Wengi walijaza machata kwa maumivu makali yalonidhuru.
Nina, nina, nina future na wewe. Nina, nina, nina safari na wewe.
Give you my body, oh, body, oh,
body, oh.
And you go give me your body, oh,
body, oh, body, oh.
Baby, I go give you my body, oh,
body, oh,
body, oh. And you go give me your body, oh,
body, oh,
body, oh, mama.
Akili nipokea mkadi kilala. Inawauma kapo za uchwara uchwara. Toshika, baki kubeti na wengine. Nacha na mkeka.
Nina,
nina future.